amanqeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa mawaphola amanqeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa mawaphola amanqeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa My name is Bongani Mehlo Makhulu and I came to bring light to our situations hoping after hearing this our leaders will make clearer decisions My people are strong but please never test their patience When we voice out our pain we are being called shameless Be warned Come to our senses. City of dreams housing different ethnicities disguised as asylum seekers, causing all these appalling atrocities. My city is no longer what it used to be. We house more nations than that institution that is responsible for these divisions. Mzantso muhle ingabe konakalaphi Kuphele imizwa nemfudumalo seyashabalala Siphiwe ingqondo yokuzikhipha obishini Kodwa amathuba wasekho nanoma ingane sezinomatikuletsheni Induduzo yakho isenza siqaphele izono Angizenzi ngcono ngokuba nale mibono Ngikhuthele kakhulu yingakho ngingenayo inzondo Isasasa liqhutshwa ukulangaza umnotho Ngizoyisebenzisa le ngqondo Kuyophela ukungibiza ngesibotho ngenxa yokuswela isikathulo Ngiyabonga mawungifisela injabulo Mawaphola amanqeba Ngedolo phansi mithandazo Mawaphola amanqeba Mawaphola amanqeba Isizwe sicasukile Indlala idalulaka Imali yokwakha imizi idliwe sakhe ngodaka Banenkani namakhanda aqinilo sopolitiki kodwa sohlangana mase kuyovotwa Noma mathumbe sekhala sitshelwa ukuthi bekezela Kunzima kwandle mnyama Mawaphola amanqeba Ngedolo phansi mithandazo Izokhuphuka Imiyalelo ngilalele Sizothuthuka Indlali yina sizothuswa Mawaphola amanqeba Ngedolo phansi mithandazo Izokhuphuka Imiyalelo ngilalele Sizothuthuka Indlali yina sizothuswa